Dakota maiti moko puna koe ki te kata mai aha kua ki te moe koe aha tō kata kata ki te moe moe a pia koe te moe moe a kua whiti atu koe ki ngā petu marama kia kaha taku moko puna kia u kia mana wanui piri mai ki taku ma ma aku koe tiaki whakatipu me ngā wari tō moe me ngā wari. Whakamahana ia koe.